Uliseli uzimisele kakhulu ngokulahla indle ngendlela ephepile futhi enesu eliqinile. Uma Uliseli nethimba lakhe bethulula indlu yangasese, asebenza ngendlela ehlakaniphile. Balahla indle endaweni ephepile ngokuyigqiba. Bamba umsele oyimitha elilodwa ububanzi namamitha angu 1.3 ukujula. Bafaka indle ngokucophelela bese bayigqiba ngenhlabathi engu 30 cm. Manje ukuphepha kuyinto eza kuqala kubona. Izimpahla zokuzivikela zifakiwe. Okuchithekile kuyasuswa konke kunakekelwe. Kodwa nansi ingxenye enhle. Uliseli nethimba lakhe abagcini nje ngokugqiba indle. Batshala imbewu yekusasa elingcono ukukhuthaza ukutshalwa kwezihlahla kanye nezinye izitshalo ezingazuza kwizakhamzimba kwindle egqitshiwe. Yiba namaphupho amakhulu, basho kanjalo. Uliseli unephupho lokuvula isikhungo sakhe sokuhlanza indle esigunyaziwe kanye nokukhiqiza umanyolo ngendle eyomile. Kini nonke enifisa ukuba ngosomabhizinisi bokuthutha indle, bekanti izinsiza zomkhankaso kuwebsite yomnyango ngo wezamanzi nokuthutha kwendle ngoba khumbula ukuthutha kwendle kuwumsebenzi wawo wonke umuntu.